Oh yeah, it is what it is, take it easy, yeah. Woo. And this song goes out to my son, Nana Design Music. Unajua kama ni mengi vya kuongea, lakini feel like anybody can listen this one. Woo. Shadu. October 17th, the man was born. Let me introduce the soldier to the surface world. Name ni Mu ni Mambe Abdala. Bila woga na mpofalme Tanzania ni mzawa. Yo mami mi masema Muniri na mpenda sana. Ni baraka tu amina na umbo ni kuzema ulana. Rabana, takuwa mpinga nsipo sema sante. Mana umenipea shima bipi nkwate.
Kwate, kwate, kwate.
Yo karibu, unakaribisho limwengu wa watu. Doa ilileta majibu na ukanweka kwenye mapa was half. Umenibadilisha na ito baba na you make me smile. Nacheka like ha 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 ha. Then even I walk, walk, then even I talk, talk. You know I smile for you, baby. I smile like baby, whoa.
Jisikie uko nyumbani, jisikie uko nyumbani, mo, na. Jisikie uko nyumbani, jisikie uko nyumbani, mo, na. Na kuombea we, 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 we. Kila kitu minafanya kwa ajili yako, yako boy.
Dunia na mengi babo siya fate fate. Blue bendi so lazima kunyo maji na mkata. Kina ishu cha kwa zima mwenye nacho kifati. Mwenye nacho kifati. And then even I'm gone, niamini shule muhimu. Napenda usome sana, mfunze mpaka mwalimu. Nesiwe oh, so you know that for the dream. Heshimu sana dini, usikimbie wazimu. Moja uzambili, hoja jadili. Kau kikosa mji shushe mara mbili. Usije kuropoka, upoka, yori mwengo gopa. Ogopa sana kusuhiri. Jua mina kuombea, ombea kwa Mungu. Amin hil, naliongea kwa uchungu. Saki uje kupotea, waka kuongopea. Undugu ukaweka sumu. And then even I walk, walk, then even I talk, talk. You know I smile for you, baby. Smile like baby,
jisikie uko nyumbani, jisikie uko nyumbani, mo, na. Jisikie uko nyumbani, jisikie uko nyumbani, mo, na. Na kuombea we, 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 we. Kila kitu minafanya kwa ajili yako boy, yako boy. Ra 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 ra.
Thank you.